gar iga khad gidis lay jael gadeeso iyo daaya tahay sal ka marabe boso